AAM Records.
Imekuwa asubuhi, uwanja wa mapenzi moyoni umechafuka, na misitaki kufagia upendo uende. Ninajua yangu roho ni ndogo asa ikipenda, domano kiwa tofauti baby, unanumiza ndani nani Bado najuliza nikipi sijatimiza, bado najuliza nikipi kinakumiza, bado najuliza nikipi misijaweza baby, bado najuliza nikipi sijatimiza, bado najuliza nikipi kinakumiza, bado najuliza nikipi misijaweza baby. Hey, utaniwaua. Nilijichanga changa ili mladi upendeze, nikajibana bana mimi sijikweze, sikutaka kugombana mimi kupoteze baby, mladi niwe na wewe kibaya zaidi. Ulisema mpaka kifo mama tungelizikwa wote, ila unanikatisha tamaa, mimi sitaki wende. Bado najiuliza nikipi sijatimiza, bado najiuliza nikipi kinakumiza,